hammi ngokubona sihamba ngokukhona sikholela izwi lakhe asihambi ngokubona sihamba ngokukhona sikholela izwi lakhe asihambi